lo wawa Wathi mfana manuvalo ngeke ubakhele umuzi Ukukhona la makhamba ngawatshela wawa Wathi mfana manuvalo ngeke ubakhele umuzi Makame ngawatshelwa ifihlala umthwalo woshi Wathi mfana manuvalo ngeke ubumelele Wathi dayisa uvalo mfana wangutemiswi Yeyu olamphila ngempila ngeenkungu zami Wathi dayisa uvalo mfana wangutemiswi Ndoda iphila ngengumo zayo Wathi zohlala zinamandla iingumo zendoda Zohlala zinamandla iingumo zendoda Iingumo zendoda yazindaba
Zohlala zinamandla iingumo zendoda
Zohlala zinamandla iingumo
zohlala
zinamandla iingumo
zohlala zinamandla iingumo zohlala
zinamandla iingumo
zohlala zinamandla iingumo
zohlala zinamandla iingumo
zohlala zinamandla iingumo zohlala
zinamandla iingumo
zohlala zinamandla iingumo zohlala
Zohlala zinamandla iingumo zendoda.